kukho ikhwelo lembwelo elisuka kude kude nexesha kude nomntu kude kunamasiko alikho ke elinje lisiko lakhe nditsho noba kunje nakanje liyakhala likhala limkhwaza limbiza limngxolisa lingxolisa le ngoma ingaphezu kwamanzi namazwi le ngoma ingenamathandabuzo ndiva ingumbuzo ndiva uYehova esithi aphi amaphiko aphi amagubo azingubo zothando amajoni azizithutho zezulu azizithunywa zikaYehova liyanqesha ke ixesha liyakhala ke ikhwelo liyavuthuza ke ikhwelo liyankqonkqoza ijoni ndiziva nam ndisithi sisibindi esi siphezu kwam kum singaphezu kunamathandabuzo andithunywanga mna ndibiziwe leli khwelo likaYehova leli xesha leli khwelo liyakhala ke elikaYehova liyanqisha ke elikaYehova singena calucalulo kwelo cala nakweli liyaduduma elikaYehova liyanqinqisha elikaYehova liyaduduma lidumisa le ngoma iza ngamandla singena singayiphikisi sivuma ngoba amaphiko kaYehova akalali likhala ikhwelo ajuxuza nengoma yakhe beyilanda beyigodusa.